Swahili talenti, Kitunda finesse, Kitunda mabegani mwangu mimi. Ona, aona wewe, aya. Kama mapenzi matamu basi mwenzenu tayari nimesha pewa sukari guru. Kama mapenzi zawadi basi mwenzenu tayari nimesha pewa papa na nguru. Kama mapenzi mtihani basi mwenzenu tayari nimesha fuzu nimefauru. Kama mapenzi upofu nimesha mpa macho, sioni mwanga, sioni nuru. Usela uni, nimesha acha toka kitambo. Usela uni, nimesha acha kwa ajili yako. Uyu mtoto njilani nimemuweka moyoni, kumuacha ndo siwezi jamani. Amenikisia zalani, akaniziba machoni, amenichumusha vuni jamani. Ndo maana naimba
I love you, I love you,
my love,
I love you, I love you.
Awana
maiu,
awana
maiu,
awana
maiu, awana maiu,
my love. Sawa najua nasoma nitamueti likizo, nitaomba kibali nisiwekewe kikwazo. Sawa najua nasoma nitamueti likizo, nitaomba kibali nisiwekewe kikwazo. Nina ugonjwa wa moyo muulizeni mama Deo, mkituwachanisha nitakufa leo leo. Usela uni, nimesha acha toka kitambo. Usela uni, nimesha acha kwa ajili yako. Mtoto njilani nimemuweka moyoni, kumuacha ndo siwezi jamani. Amenikisia zalani, akaniziba machoni, amenichumusha vuni jamani. Ndo maana naimba
I love you, I love you,
my love,
I love you, I love you.
Awana
Mario,
awana
Mario,
awana
Mario,
my love. Chu 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 chu, wa kushoto juu, wa kulia juu, usanisha nataka nisikie papa. Wa kushoto juu, wa kulia juu, usanisha nataka nisikie papa 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 papa. Mwanangu baita, naona we kisho ya mjeuli. Mwanangu tairi, mwanangu weli, official ugly sansi. Nipo na dumbies.
Download pitia bizozame supply.com.